with special affection.
Hey, you Lutis.
Summer Tweezy.
Kwa uzuri wa sura umenita, tugonge selfie kidogo iwe picha. Wachane wote kwa kwako nimefika, ukiposti na like wanavimba.
Don't give me hangover,
wache maringo baby Joe.
Don't give me hangover,
kama una shida let me know.
Give me hangover.
Watch my ring go, baby Joe.
Don't give me hangover.
Come on, Ashida, let me know.
Serious. Nataka nikuvishe pete.
Ujanichosha.
You know I'm crazy, my baby.
Niko serious.
Nataka nikuvishe pete.
Unanikosha.
Serious.
Nataka nikuvishe pete.
Ujanichosha.
You know I'm crazy, my baby.
Niko serious.
Nataka nikuvishe pete.
Unanikosha.
Oyo, oyo.
Kama vile dola nimempata dem, and I'm feeling alright. Kuishi nae ninasema I'm ready, bada ndoa tupate na baby. Nimechoka madanga, madanga wanasaka mikwanja.
Don't give me hangover,
waje maringo baby Joe.
Don't give me hangover,
kama una shida let me know.
Don't give me hangover.
Watch my ring go, baby Joe.
Don't give me hangover.
Come on, Ashida, let me know.
Serious.
Nataka nikuvishe pete.
Ujanichosha.
You know I'm crazy, my baby.
Niko serious.
Nataka nikuvishe pete.
Unanikosha.
Serious.
Nataka nikuvishe pete.
Ujanichosha.
You know I'm crazy, my baby.
Niko serious.
Nataka nikuvishe pete.
Unanikosha.
Oyo, oyo.